Kevin up, Simple Boy. It's your mood, that
bop. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Ni, akuna matata ngani mponena. Kuwa chikata na wa mpola. Mwimparu shanzi mona kachola. Makale wa mteti tulie kwa mashola.
Ni dibi, madola. Ni mantendi na bola. Bagelo in the biu biu alola. Kusege shobo fashe ebola. Shap, 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 shap. Kwingili kamu fialo kare wang 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 wang. Tula tireje femo lando bandu.
Amenso, yandi, ego. Yake mokulo lesha sana pari abadi singo. Apuka puke finjerele bingo. Naliselela ready to mingo. Katuchelua ni kare wangu. Shap shap na shap mkwabu. Panava jaba pange chila. Mpasta kole mu na takira. Ando pala mine ni tuchibondole. Mwenkunda shonsena va mwankole. Nani kanewe ushala so imwene. Dei kata pose kwa tifeni ne mwene. Hakuna matata ngani mponena. Kuwa chikata na va mpola. Mwimparu shanzi mona kachola. Makale wangu teti tulie kwa mashola.
Nidibi, madola. Ni mantendi na bola. Bagelo in the biu biu alola. Kusege shobo fashe ebola. Shap, 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 shap. Kwingili kamu fialo kare wangu. Wangu, 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 wangu. Nula tileje pengwa la ndo bandu.
Baby, parama. Baby, yala mwati ine nimfora dora. Dora, over. Baby, nimfora dora dora. Patao ni mkustire na katora baby.
Hakuna matata ngani mponena. Kuwa chikata na wa mpola. Mwimparu shanzi mona kachola. Makale wa mteti tulie kwa mashola.
Nidibi, madola. Ni mantendi na bola. Bagelo in the biu biu alola. Kusege shobo fashe ebola. Shap, 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 shap. Kwingili kamu fialo kare wangu. Wangu, 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 wangu. Tula tireje femo lando bandu.
Safe tukata ni mami ni chapazi. Fuebo tuwali wako shapu ni topazi. Gole fofio kulia mumami wewa pompasi. Ndole shamu meso, iwe fokasi. Plus I love the way you move that English. Anipona shabai that ingalengaleng. I came to blow some money mochikulu hapa. Ukutala lafe kweko kutuwa lava. Valetila tinapu hapa. Soleke ni mbalangesho na kwata. Nemitengo tatu ipusha. Maka maka fia magero nga na besusha.
Hakuna matata ngani mponena. Kuwa chikata na wa mpola. Mwimparu shanzi mona kachola. Makale wa mteti tulie kwa mashola.
Nidibi, madola. Ni mantendi na bola. Bagelo in the biu biu alola. Kusege shobo fashe ebola. Shap, 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 shap. Kwingili kamu fialo kare wangu. Wangu, wangu, wangu.
Makare wangu yosaya punda yesai. Ni mpone na ndero mba itenya ba malaya. Ni ndwala sosi kitumba na liloa. Kale, kale ni wangu tacherwa. Wavala wavapa na nguvalerwa. Mi ama guys we do do do. Mansenzi patumba pari ututu. Kwa wa umenkeche, marama wipeshe. We land down ingole fuaya wipushe. Tuingishe moyo sama tobo wisushe. Wipompa ndomba kofie. Ukayoko na ukoni kwa tuwa bako fie. Hakuna matata ngani mponena. Kuwa chikata na wa mpola. Mwimparu shanzi mona kachola. Makale wa mteti tulie kwa mashola.
Nidibi, madola. Ni mantendi na bola. Bagelo in the biu biu alola. Kusege shobo fashe ebola. Nidibi, madola. Ni mantendi na bola. Bagelo in the biu biu alola. Kusege shobo fashe ebola.
Ela ela with dola. Sok sok bash jeden. Spark smiling.
Diazzi music. Guys,
ela please five. Babati, this class I say.
Ah, hot gas, changanya boys, Manji, Ida, Joji, Ali, Boss. si kamanga. Ana Gaza Family Nation Chichabiri.